muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuti banywanyi mirweho muri kumwe na Venuste Nshimimana wateguye iki kiganiro ndi hano I Londres mu Bwongereza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kubasuhuza mwe muduteze amatwi aho muri hose. Birumvikana ikiganiro cy'uyu munsi si muri Isanga isanzwe, kuko tutakira ibibazo ngo bisubizwe uko bije. Ni ikiganiro twateguye mbere gato mu twihanganire icyorezo cya virusi ya corona n'ikiva mu nzira. Tuzakomeza iki kiganiro uko bisanzwe nk'uko rero mubizi, ukwezi kwa kane muri 94 ni ukwezi kwanditse amateka mu mibereho y'Abanyarwanda n'abazabakomokaho mu bihe biri imbere. Imyaka 26 irashize Abanyarwanda bibuka buri mwaka ubwicanyi ndengakamere abenshi muri bo bwabasize ari incike, impfubyi, abapfakazi, ndetse hari n'imiryango imwe yazimye. Uku rero ni ukwezi Abanyarwanda aho bari hose ku isi bazahora bibuka ababo bishwe. Muri uku kwezi ukunga kutashya, Abanyarwanda bazirikana uko babayeho, uko babanye, uko bazabaho n'uko bashobora kuzabana mu gihugu kimwe biyunze. Iki ni ikibazo kireba ababyeyi ariko kandi kireba cyane abayobozi, bo bagomba kuba intangarugero yabo bayobora. Ni nabo abakiri bato, baba bari mu Rwanda cyangwa se bari hanze yarwo, urubyiruko rw'Abanyarwanda bagombye kureberaho muri ibi bihe byo kwibuka. Ibyo bisaba uko amahano yabagwiririye genocide yabakozeho itakongera kubaho ukundi. Ni nabyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagarutseho mu ijambo yavuze ku munsi wo kwibuka ku nshuro ya 26. Tumwumve.
Uyu munsi turibuka amahano twanyuzemo n'ibyo twatakaje umuntu ku giti cye n'igihugu. Tuzakomeza kwigisha Abanyarwanda babyiruka ubu n'abazakurikiraho ibyabaye ku gihugu cyacu n'amasomo twabikuyemo. Aya masomo turayashyira mu bikorwa kugira ngo azagirire akamaro abazadukomokaho. Ibi byose twize mu mateka yacu ni ibikomeza ubumwe bwacu, birimo agaciro k'ubuyobozi bwiza bwita ku mibereho y'abenegihugu. Tukubaka ejo hazaza habereye Abanyarwanda bose. Ubudatezuka n'umutima w'impuhwe biranga Abanyarwanda bizakomeza kudufasha mu kunyura mu bibazo bishya duhura nabyo, harimo n'ibyo muri iyi minsi. Abatuye kuri iyi si twese duhuriye kuri byinshi ku buryo ubuzima bwacu ari urusobe. Tuzakomeza rero gutanga umusanzu wacu kugira ngo iyi si irusheho kuba nziza. Dusangira amateka yacu n'ibitekerezo bifasha guhanga ibishya dukura mu muco wacu, nabo bishobora kugirira akamaro bose. Kugira dutya nukongera icyizere gituma turushaho kuba abantu bazima kandi kitwibutsa ko nta muntu umwe wenyine wigira. Ndabashimira rero mwese, murakoze, Imana ibahe umugisha.
Uwo yari Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashimangira ko amasomo y'amateka abanyarwanda banyuzemo azagirira akamaro ibisekuru n'ibisekuruza, amasomo akomeza ubumwe no kugira impuhwe. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe n'umutumire wacu, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside, Jean Damascene Bizimana. Ndabashubuje kandi ndabashimiye kuba mwitabiriye iki kiganiro giha umwanya abatwumva bakabaza umutumire wacu.
Murakoze cyane, mwiriwe.
Mwiriweho neza. Nk'uko nabivugaga mu kanya, iki ni ikiganiro dukoze ku buryo budasanzwe kubera impamvu zo kwirinda, turinda n'abandi cyorezo cya virusi ya corona, ikoranabuhanga rirakagwira. Aho ngaho i Kigali mu Rwanda, mwebwe mukomeje gute kwirinda icyorezo cya virusi ya corona?
I Kigali dukomeje, no mu Rwanda hose dukomeje kwirinda coronavirus, twubahiriza amabwiriza yatanzwe na guverinoma y'u Rwanda. Ni ukuvuga gukorera mu rugo, hagakorwa imirimo mikeya yemewe, ariko ingamba zose zijyanye no kwirinda hano turazikurikiza, haba kwambara agapfukamunwa, haba gukoresha isuku isabwa, kwirinda ingendo zitari ngombwa. Mu by'ukuri amabwiriza yose leta itanga abanyarwanda barayubahiriza, barayakurikiza, kuko bazi ko agamije icyiza cyabo, agamije kurengera ubuzima bwacu twese n'ubw'igihugu.
Ibyo ni byiza cyane. Nk'uko bacumuga ni mu Kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Ubundi mu kiganiro muri isanga duha ijambo abanywanyi bacu bakabaza umutumire, ni nabyo dukora mu kanya, ariko unyemerere mbanze nkubaze ikibazo kimwe. Kuva ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa 4, buri munsi Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside muyobora isohora urwandiko rukubiyemo uko ubwicanyi bwagenze kuri iyo tariki muri 94. Mbese izo nyandiko zigamije iki? Akamaro kazo ni akahe?
Inyandiko navuga yuko twanatangiye kuzisohora urebye mu guhera mu kwezi kwa mbere, kuko guhera mu kwezi kwa mbere 2020 Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yagiye isohora inyandiko buri cyumweru igaragaza iby'ingenzi byaranze umugambi wateguwe na leta y'u Rwanda yariho hagati y'igihumbi 1994 n'igihumbi 1994 yo gutsemba abatutsi bo mu Rwanda, ikanabishyira mu bikorwa guhera ku itariki 7 z'ukwa 4 igihumbi 1994. Dutangiye rero ku itariki 7 z'ukwa 4 cyahuriranye ni itariki yahuriranye no n'umunsi wo gutangira icyunamo, kuko niho icyunamo cyo kunamira abatutsi bishwe muri Jenoside gitangira. Ariko byanahuriranye n'uko hari mu gukurikiza ingamba zo kwirinda coronavirus, bivuze ko abantu abanyarwanda inshuti z'u Rwanda tutashoboraga kujya ku nzibutso, ntabwo twashoboraga kujya ahantu hagiye hicirwa abatutsi hatandukanye, haba muri za kiliziya, haba mu mazu ya leta n'ahandi, kugira ngo abo bantu tubunamire, tubibuke, habe ibiganiro. Ibyo ntibyashobokaga. Bituma rero dushaka nka komisiyo ibifite mu nshingano tureba uburyo bwafasha abantu kwibuka babo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bigakorwa bari mu ngo zabo kubera nyine ibihe turimo bidasanzwe. Niyo mpamvu twasanze ubu buryo bwo kwandika amateka yaranze ubwicanyi bwa Jenoside yakorewe Abatutsi buri munsi bizajya bifasha icya mbere kwibuka abo bantu bishwe na leta yari ishinzwe kubarinda ibahora gusa ko ari Abatutsi, bakica ababyeyi, bakica abana, bakica abasaza, bakica abakecuru, bakica abarwaye mu bitaro, bakabicira muri za kiliziya bakabicira mu nsengero ntibagira ahantu na hamwe batinya ahantu na hamwe bubaha ibyo rero dusanga buri munsi byaragiye rwose bifasha abantu kugaragaza ayo mateka nyirize nuko yagenze ya genocide itariki ku yindi umunsi ku wundi bifasha nyine kugira ngo abo bantu tubane nabo twerekane ko tutabibagiwe ko tubibuka ko tubazirikana kandi ko duharanira ko ideoloji yabishe idashobora kuzongera gusubiraho ukundi no kongera kubaho izo nyandiko rero zigamije icyo kintu cya mbere cyo kwibuka kuzirikana guha agaciro abatutsi bishwe batsembwe na leta yari ishinzwe kubarinda icya kabiri ni no mu rwego rwo kubungabunga amateka yaranze u Rwanda n'amateka yaranze genocide yakora abatutsi by'umwihariko Abanyarwanda baranabivuga mu mugani mu migani myinshi y'umuco wacu ko umuryango utibuka urazima. Dufashe na genocide yakorewe abayahudi imaze imyaka 75 ibaye ubu ngubu ibihugu byose birayibuka byanashyizeho amategeko yo kuyibuka bishyiraho inzibutso bishyiraho ingamba. Ni ngombwa rero yuko natwe genocide yakorewe abatutsi abanyarwanda bose amahanga yose ayizirikana. Umuryango w'abibumbye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye guhera muri 2004 ariko noneho by'umwihariko kuva ku itariki 26 z'ukwa mbere 2018 umuryango w'abibumbye wemeje ko itariki ya 7 mata izajya iba umunsi mpuzamahanga wo gutekereza kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bikosora byuzuza imvugo yari yarafashwe muri 2004 aho bavugaga genocide yabaye mu Rwanda batayiti yariyo batagaragaza abishwa baribo iyi nyito rero y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umuryango w'abibumbye inteko rusange mu 2018 yakosoye icyo kibazo ishyiraho umunsi wa 7 mata buri mwaka wo kuzirikana kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda izi nyandiko rero tuzikora buri munsi tuzakomeza no kuzikora kugeza iki gihe cyose cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi kirangiye mu kwezi kwa 7
reka noneho duhe ijambo abohereje ibibazo aduhere kuri ambasaderi Sylvestre wibajije uri mu gihugu cy'Ububiligi aragira ati mu bikurura ubwicanyi harimo n'ubukene n'ubujiji ati buriya ntibyaba byiza ikigega Farge gihinduriwe inshingano nyuma y'imyaka 26 kigafasha abana bose babakene kwiga cyane cyane abatwa by'umwihariko dore ko ukwiga bisigaye bikosha. Ambasaderi yibajije akomeza ikibazo cye agira ati Farge nitabishobora niba inshingano zayo zitaratungana hakaba hashingwa ikindi kigega ati ndetse bitabaye ibyo abana babakene ntibaziga ati kandi ishuri ni ryo riteza igihugu umuryango imbere ku buryo bwose muramusubiza iki
ambasaderi Sylvestre wibajije sinzi niba akurikira neza politike y'u Rwanda cyangwa se niba anakurikira ngo arebe uburyo leta ibinyujije by'umwihariko muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu MINALOC ifite gahunda isobanutse iyo gufasha abanyarwanda bose bari mu byiciro by'ubukene kandi kimwe izo gahunda rero zirahari azakurikire gahunda y'ubudehe ibyiciro by'ubudehe uko bijyaho uko biteye uko bifasha abantu rero bose mvuga abana kuko nibo yibanzeho abana bari mu cyiciro cy'ubudehe cyerekana yuko ababyeyi babo batishoboye aba bana barafashwa bakiga amashuri nta ngorane zibaye kandi kugeza ubu ibyo bikorwa neza rwose ngira ngo azanakurikira azasanga muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu muri MINALOC hari n'umunyamabanga wa leta ufite mu nshingano imibereho y'abaturage ni ukuvuga rero niba harashyizweho urwo rwego nuko igihugu gikurikirana imibereho y'abanyarwanda bose ariko by'umwihariko ikijyanye n'uko abana bose b'u Rwanda bagomba kwiga ntabwo tukiri muri ya politike ya Kayibanda na Habyarimana bumvaga yuko hagomba kwiga ngo rubandanya mwinshi nabo bakiga ku kigero bashyizeho ikigero cya 70%, abandi bakiga abatutsi ntibarenga 10%, gutyo gutyo. Ibyo bintu twarabirenze, turi mu gihugu cy'abanyarwanda bose, igihugu giha abanyarwanda bose amahirwe angana, igihugu kitavangura, kitarobanura, kandi kitabyumwihariko ku kwigisha buri mwana wese. Nje rero noneho kuri iki kibazo yabajije kijyanye na Farije. Farije ni ikigega cya leta cyashyiriweho guha ubufasha abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi batishoboye. Ahangaha ndahashimangira icyo bisobanuye ni iki. Icyo bisobanuye cya mbere nuko abacitse ku icumu bifitiye ubushobozi bihagije nta bufasha Farije ibaha, ababishyurira abana babo kimwe n'undi munyarwanda wese. Abo Farije ifasha n'abana barokotse genocide cyangwa se n'abandi barokotse genocide bafite bavanamo uburwayi. Hari abasambanyijwe ku gahato bagakoreshwa ibintu bibi cyane, babashinyagurira mu buryo buremereye. Abo byabaviriyemo, abagore n'abakobwa b'abatutsikazi, byabaviriyemo ibikomere bikeneye kuvurwa mu burebure bw'ubuvuzi. Hari abatemwe bakeneye gukomeza kwitabwaho, hari abandujwe sida n'izindi ndwara zikomoka kuri genocide yakorewe abatutsi. Abo rero iyo batishoboye nibo Farije yitaho. Ku bijyanye n'amashuri, birumvikana ko igihe abana barokotse genocide iherezo bazarangiza amashuri. Nubu abasigaye mu mashuri ni bakeya, cyane cyane mu mashuri yisumbuye ni bake cyane. Abenshi bari mu mashuri ya makuru na za kaminuza. Igihe bazaba bayarangije, hari igihe kizagera Farije ikaba nta kazi igifite mu bijyanye no kwishyurira abana barokotse genocide bari mu mashuri, kuko bazaba barakuze batakiyarimo. Ariko izasigarana, birumvikana, inshingano yo kwita kuri babandi nababwiye, abageze mu zabukuru bakeneye kuvuzwa, abakeneye gusanirwa amazu kuko nabo barahari badafite imirimo, bamaze no kugera mu zabukuru nk'uko navugaga mu kanya. Iyo rero niyo nshingano Farije izasigarana. Nsoza n'umusobanurira ko rwose ibintu byumvikana, abana bose b'u Rwanda bariga bajya mu ishuri, leta ikabaha ubufasha kuba bikeneye. Abarebwa na Farije na abarokotse genocide, kandi nta busumbane burimo rwose. Busumbane wenda buri mu myumvire y'uyu nguyu witwa Sylvester wibajije, ariko azakurikire neza uko gahunda za leta zikorwa, azasanga abanyarwanda bose bitabwaho mu mibereho myiza yabo.
Ariko muvuze abana barokotse bafashwa na n'ikigega Farije, binyibutsa umwana w'umunyarwanda witwa David Ndayambaje uheruka gutangwa ubuhamya avuga ko atemererwa kugira ubwoko ngo kandi yararokotse muri 1994. Ibyo ngo ni ukubera ko ingabo za RPA zamutoye ari uruhinja ku mubiri ku murambo w'umubyeyi we. Uwo mwana rero yavuze ko yakuze adahabwa ubufasha akwiye. Icyo yavuze cyamubabaje ngo ni uko yaje gusabwa gukoresha ibizamini biriya bita DNA kugira ngo bamenye niba ari umuhutu cyangwa ari umututsi, bityo ashobore kuba yafashwa. Ibyo bintu nk'umuyobozi wa CNLG mwarabyumvise, nubwo mwaba mutarabyumvise se mubivugaho iki?
Reka mpere ku cyo ushorejeho uvuga ngo yavuze ko ngo ubuyobozi bwamusabye kujya gupimisha ADN kugira ngo barebe niba ari umuhutu cyangwa ari umututsi. Ngira ngo abadukurikiye bose barumva ko icyo kintu kidashoboka. Nta ADN iranga umututsi ibaho, nta ADN iranga umutwa ibaho, nta ADN iranga umuhutu ibaho. Habaho ADN igaragaza isano abantu bafitanye mu rwego rw'umuryango. Icyo ni ikintu giteye gutyo. Binumvishe rero rwose ko icyo gitekerezo yatanze mpereye ko icyo gisubizo muhaye ntigishoboka, birumvikanamo gusebanya. Ariko uko ikibazo giteye n'ukuri, reka nsobanure ikibazo muri rusange. Ikibazo nuko uko genocide yagendaga ihagarikwa, ingabo za RPF Inkotanyi aho zageraga zitsinda abajenosideri, zagendaga zisanga hamwe na hamwe hari amahirwe y'uko hari utwana twarokotse, abana utwana tw'impinja kenshi turi mu mirambo. Inkotanyi zageraga bazaga babona abo bana, noneho bagiye bashyirwa muri za Urforina, abandi bagashyirwa no mu miryango yabo cyane ko mu miryango y'ababarera cyangwa si yabo iyo yashoboraga kumenyekana hari imiryango yashoboye kumenyekana igatwara abantu. Ikijyanye no gupima ADN cyagenze gute? Ikijyanye no gupima ADN n'ubu biracyakorwa, bikorwa mu buryo bubiri. Icya mbere, ADN ipimwa iyo nyirubwite ari ubyisabiye kugira ngo amenye niba umuryango wamwakiriye cyangwa se abo yabonye avuga ko ari bene wabo ko ari mu muryango we, kugira ngo harebwe koko niba icyo kintu ari cyo mu buryo bwa gihanga, kuko ADN itibeshye. Uburyo bwa kabiri, niyo nanone abantu bo mu muryango w'uwo mwana basabye ko nabo bakorerwa ADN kugira ngo bizere neza ko koko uwo mwana akomoka mu babo, ibyo bigafasha. Ni muri ubwo buryo kandi murumva ko ni uburyo bwiza bugamije ikintu cyiza, bugamije gushaka identite y'umuntu no kumufasha kubona umuryango we. Aho nta wakinenga, wakinenga kwa bari kwigiza nkana. Icya gatatu nuko byagiye bigorana kubana bamwe na bamwe kubona imiryango, kubera yuko nyine amakuru atashoboraga kumenyekana ngo hagaragazwe nyirizina umuryango uwo mwana akomokamo. Ubu ngubu n'ubu kugeza n'ubu haracyari abana, ariko ubu baranakuze, turabita abana ariko ubu ni abasore, ni inkumi, ni abantu bafite imyaka 26, numva ni abantu bakuru. Aba rero baracyari rwose bitari byashoboka yuko bamenya aho bakomoka. Ariko rero leta yabahaye ubufasha rwose, leta yabahaye ubufasha kuko icyemezo cyafashwe n'inzego zibifite mu nshingano, ni ukuvuga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Ubutabera, Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside, FARG n'izindi nzego, harimo n'Inteko Ishinga Amategeko. Yewe ni ikibazo cyaganiriweho ku buryo buhagije, gifatirwa ingamba ziteye gutya, zivuga ko iyo uyu musore cyangwa se inkumi bashoboye kubona imiryango yabo, icyo gihe bajyanwa mw'iyo miryango bakanahabwa imitungo ikomoka ku babyeyi babo, harimo n'amafaranga ari kuri za konte ababyeyi babo bari bafite, niba ayo mafaranga ahari bagafashwa muri urwo rwego. Ariko iyo bidashobotse kumenya identite yabo nyirizina, aba bana, aba basore n'izi nkumi bahabwa ubufasha bugenerwa undi munyarwanda wese uri mu cyiciro cy'abagenewe gufashwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, MINALOC. Bigaragara neza yuko nta usigazwa inyuma kubera yuko atashoboye kumenya umubyeyi we, ahubwo ko tubafasha rwose ku buryo bwose bushoboka. Naho nongere nshimangire ko icyo kintu cy'amoko yo hambere uyu musore yagaruye mu kibazo cye yavuga ko ngo bashaka kumenya niba ari umutari cyangwa umututsi, ibyo ntibinashoboka. Nanasoza, uyu musore nasanze muzi kuko yahoze ari n'umuyobozi w'umuryango uhuza aba basore n'izi nkumi witwa Hope Future Family. Ndetse nanabonye na bagenzi be baranditse banatangajwe n'ibyo amaze iminsi yaravuze kuri Twitter, kuri Facebook, avuga ibyo ngibyo ko nta bufasha yigeze ahabwa. Bagenzi bo ubwabyo baranamwamagana bamufata rwose nk'umuntu udashima kuko yahawe ibyangombwa byose, anahabwa na buruse yo kwiga muri KIST, ariko aza guhitamo kujya mu mahanga. Guhitamo kujya mu mahanga ni uburenganzira bwe, ariko ntabwo afite uburenganzira bwo kubeshya no gukwiza ibinyoma.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ikibazo gikurikiraho ni cy'uwitwa René Claudel Mugenzi uri mu Bwongereza, arabaza ati: ese wakongera ukadusobanurira neza icyo Leta y'u Rwanda yita kugira ingengabitekerezo ya Jenoside? René Claudel Mugenzi arakomeza agasobanura agira ati: nkurikije uko CNLG ibisobanura, usanga hari abayobozi babiba ingengabitekerezo mu rubyiruko rw'u Rwanda ukurikije ibyo babigisha nta nkomyi mu ruhame. Ati: navuga nk'umuyobozi wayibuka hamwe na General James Kabarebe igihe aheruka guhamagarira urubyiruko rw'abatutsi guhangana n'urubyiruko rw'abahutu. Ikibazo René Claudel Mugenzi yagisuza avuga ati: ese kwigisha amacakubiri cyangwa kwangisha abantu kwa ubwoko runaka biba ingengabitekerezo y'urwango rugaragajwe n'abahutu gusa?
Icyo nabwira uyu munyarwanda René Claudel Mugenzi no guhindura imyumvire ye. Iyi myumvire afite ni iye bwite, ntabwo ari ya Leta y'u Rwanda, nta nubwo ari iy'umuyobozi uwo ari wese wa hano mu gihugu. Icya mbere, Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015. Kuva iryo Tegeko Nshinga ryajyaho Abanyarwanda bitoreye, Abanyarwanda bihaye intego yo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside aho yaturuka hose no kuyirandura n'imizi yayo yose. Icya kabiri, biranaboneka rwose mu irangashingiro ry'iryo Tegeko Nshinga aho rishimangira ngo twiyemeje nk'Abanyarwanda gukumira no guhana icyaha cya Jenoside n'ibyigaragariramo byose. René Claudel Mugenzi yumve neza ko ntaha ntazabona mu mategeko y'u Rwanda duhere ku Itegeko Nshinga izo nyito yita Abahutu n'Abatutsi, biri mu mitwe ye, akwiye rero kubivanamo. Hashingiwe kuri ibyo, Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko yereka nongere nshimangira Itegeko Nshinga nanone ingingo ya 10, nayo nyimurangireho indi reference. Ingingo ya 10 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko Abanyarwanda bose basabwa gukumira. Aha ndabivugira kubera ko yansabye gusobanura ikinyangabitekerezo ya Jenoside bivuga, ubu bivuze ko ari cyo ntangiye. Igisobanuro cya mbere kiri mu Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, ingingo ya 10, ko Abanyarwanda bose basabwa gukumira, kurwanya ihakana n'ipfobya bya Jenoside yakorewe Abatutsi no kurandura burundu ingengabitekerezo ya Jenoside. Nakwibutsa ko duhera ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda mu cyemezo rwafashe ku itariki 2 z'ukwa 9 1992 mumbabarire, mu rubanza rwa Jean Paul Kayesu, urukiko mpuzamahanga rwabashyiriweho u Rwanda rwakoraga Arusha rwemeje ko Abatutsi bakorewe Jenoside bivuye ku mugambi wo kubarimbura babahora, ko bashyizwe mu bwoko bw'Abatutsi kandi uwo mugambi ukaba warakozwe na Leta y'u Rwanda. Nyuma y'iminsi mike urwo rubanza rwa Kayesu rubaye, Yohani Kambanda wayoboraga guverinoma y'u Rwanda nawe yemeye ibyaha byose yashinjwaga. Icya mbere yemeye ni icyaha kivuga ko guverinoma yariho muri 1994 kimwe n'iyayibanjirije zateguye kandi zishyira mu bikorwa umugambi wo kwica Abanyarwanda bose b'Abatutsi babahora ko ari Abatutsi, kandi n'umuhutu urwanya uwo mugambi wabo nawe agafatwa nk'umwanzi. Niyo mpamvu rero gupfobya uko kuri, guhakana uko kuri, guhakana ayo mateka yuko mu Rwanda habayeho umugambi wo kwica Abatutsi bose kandi bigashyirwa mu bikorwa, ubihakana abakoze icyaha akaba agomba no kubikurikiranwaho. Ngiki cyo muri make ipfobya n'ihakana icyo bivuga. Noneho rero Itegeko Nshinga rinashimangira mu buryo bukomeye ko ingengabitekerezo ya Jenoside yose aho yava hose, uwayikwiza wese nawe agomba kubibazwa. Ndetse ni nayo mpamvu hagiyeho itegeko ryihariye rihana icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iryo tegeko mu ngingo ya 4 ritanga igisobanuro cyo kuvuga ingengabitekerezo ya Jenoside icyo ari cyo. Ntaho René Claudel Mugenzi ari bwumve Itegeko ry'u Rwanda rihana icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside rishyiramo Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Riravuga ngo umuntu ukorera mu ruhame igikorwa, byaba mu magambo, mu nyandiko, mu mashusho cyangwa ku bundi buryo kigaragaza imitekerereze yimakaza cyangwa ishyigikira kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa ku idini, aba akoze icyaha. Ngiye rero ku gice cya kabiri cy'ikibazo cye, aho avuga ko hari abayobozi ashyira mu majwi. Abayobozi ashyira mu majwi, ndumva ni ukubasebya ku buryo buremereye cyane. Nta na hamwe umuyobozi uwo ari wese w'u Rwanda, uwo ari we wese mu rwego rwose ariho, ashobora kwigisha amacakubiri, iri tegeko ubwabyo rero bimubuza. Noneho rero by'umwihariko nabo yavuze, yaba nyakubahwa General Kabarebe, yaba Professeur Dusingizemungu Jean Pierre umuyobozi mukuru wa Ibuka, ntibishoboka izimvugo yabitiriye nizo yabitiriye abatwerera ariko nta numwe ushobora gukoresha izimvugo n'ikimenyemenye ntiyanigeze avuga ati tariki iyi mu nama bagirira urubyiruko ahanaha babahaye ubwo butumwa ibi ni ibintu bitabaho biri mu rwego rwo gusebanya mu rwego rwo kubeshya no gushaka kwitirira abantu bitarabaye nicyo gisubizo namuha azakurikire neza rwose gahunda abanyarwanda bigisha bigishwa bakurikira nta rwango nta macakubiri nta vangura nta ngengabitekerezo ya genocide iyo ari yo yose u Rwanda rushobora kwemera
reka noneho twumve ikibazo cya Claudine Mukashema uri mu Bubiligi aribariza ikibazo cye
nitwa Mukashema Claudine aba naravukiye muri Rubavu kandi nk'abanturuka mu bwoko bw'abahutu nabuze musaza wanjye bishe ku itariki zirindwi z'ukwa kane muri 1994 mu gihe cya genocide bamwicana n'umusore wari inshuti ye cyane nawe ise w'umuhutu ni nyina w'umututsi babicira igisenyi mu mujyi kugeza uyu munsi ni interahamwe zabishe kugeza uyu munsi nk'imiryango yabo twabazaga uburyo nabo mwabaha agaciro muri gahunda zanyu zo kwibuka
ngicyo ikibazo cya Claudine Mukashema muramusubiza iki
reka mbanze muramutse kandi mwihanganishe Claudine kuko ikibazo abaza kiranerekana uburemere n'ububi leta yakoze genocide yari ifite kuko aravuga ko iwabo ari ku Gisenyi ubwo ni mu karere ka Rubavu ariko musaza we yishwe ari kumwe n'umututsi ku itariki zirindwi mata jumanikira 1994 ni ukuvuga ku munsi wa mbere wo gutangiza genocide ni nabyo kuko ku Nyundo ni hamwe mu hantu ha mbere ubwicanyi bwahise butangira ku itariki zirindwi kimwe no ku Gikongoro mu karere ka Nyamagabe ahantu hitwa Mushubi naho bishe abatutsi itariki zirindwi Gisuma muri Cyangugu n'ahandi birerekana rero ko babandi bapfobya umugambi wa genocide yakorewe abatutsi bavuga ko itateguwe yatewe n'ihanuka ry'indege Claudine ndumva bivuze mu kibazo cye nta ndege yari yaguye iwabo ku Gisenyi cyangwa ngo igwe ku Gikongoro cyangwa Cyangugu ikibazo rero arabaza ati musaza wanjye bashobora kwibukwa gahunda ya leta y'u Rwanda ndamusubiza mu buryo bubiri reka dutandukanye genocide n'ubundi bwicanyi nakomeje no kubishimangira muri iki kiganiro genocide ni ubwicanyi ndengakamere buri hejuru y'ubundi bwose kuko buturuka ku mugambi utegurwa kandi ugashyirwa mu bikorwa wo kwica abantu bose cyangwa igice cyabo ubahora ubwoko bwabo cyangwa idini cyangwa ibara ry'uruhu cyangwa ubwenegihugu mu Rwanda habayeho umugambi wateguwe na leta y'u Rwanda wo kwica abatutsi bose umututsi batishe leta itishe muri 1994 nuko itamubonye ntabwo ari uko yamugiriye impuhwe ariko nta mugambi wigeze ubaho wo kwica abahutu bose icyo ni kimwe kigomba kumvikana gutyo ubwo bwicanyi rero tukaba tugomba no kubutandukanya niyo mpamvu genocide yakora abatutsi inibukwa nk'icyaha ndengakamere cyaturutse ku mugambi wo kwica abanyarwanda bose b'abatutsi kandi bigashyirwa mu bikorwa nta kindi cyaha na kimwe giteye gutyo kigeze kibaho mu mateka y'u Rwanda musaza we uburyo bwo kumwibuka navuga iki ibisubizo ni bibiri icya mbere abahutu bishwe barwanya umugambi wa genocide yakorewe abatutsi rwose baribukwa banahabwa agaciro bahabwa icyubahiro kubera ubwo bumuntu bwabo ubwo butwari bagize leta yashyizeho gahunda yo kwibuka yo kugushaka abarinzi b'igihango bakoze ibikorwa bya gitwari haba muri genocide na nyuma yaho abarinzi b'igihango rero baribukwa muri abarinzi b'igihango hari abakiriho hari n'abishwe hari abishwe bakiza abantu hari abishwe kubera ko babakiriye abatutsi abo bose barazirikanwa icya kabiri hashyizweho urwibutso rwa Rebero urwibutso rwa Rebero ni urwibutso rufite umwihariko w'uko rushyinguyemo abanyapolitiki barwanyije gahunda yo gutsemba abatutsi barwanyije politiki mbi y'ingengabitekerezo ya genocide kugeza n'aho bayizira buri tariki ya 16 mata buri mwaka aba banyapolitiki baribukwa abanyapolitiki kandi bibukwa hanazirikanwa n'abandi bose bishwe bazizwa kurwanya umugambi wa genocide, bazizwa gufasha abatutsi, kubahisha no kubaba hafi mu buryo bwose bushoboka. Birumvikana rero ko iki kibazo rwose kitabwaho, ntabwo kwibuka biharirwa gusa kwibuka genocide yakorewe abatutsi, baribukwa hakanibukwa ku itariki 16 Mata buri mwaka abanyapolitike barwanyije umugambi wa genocide n'abandi bishwe bazizwa yuko bafashije abatutsi bishwaga muri genocide cyangwa baburijemo uyu mugambi wa genocide mu buryo ubwaribwo bwose.
Mu gusubiza iki kibazo cya Claudine Mukashema, mukomoje no ku kibazo cy'uwitwa Mary Umuhoza uri muri Suède, reka nacyo ntimuvugira atagira ngo twamuniganye ijambo, hari icyo mushobora kongeraho kubera ko yagiraga ati kugeza ubu hari abahutu benshi bahishe abatutsi batigeze bavugwa ngo bashimirwe, kuko FPR ica ruhinga nyuma ikigisha abatutsi ko abahutu bose ari babi. Mary Umuhoza, atese murateganya iki, murateganya gukora iki kugira ngo abanyarwanda bajye bibuka aho kwibutswa ibinyoma?
Mary Umuhoza, kimwe na bamwe bagiye bazana ibinyoma mu bibazo byabo, ni ryari kandi ni hehe FPR yigeze yigisha ibyo bintu? Azasome amahame remezo, amahame shingiro ya FPR Inkotanyi. Ihame rya mbere rishimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ni no mpamvu FPR Inkotanyi yitwa umuryango FPR Inkotanyi, ni umuryango w'Abanyarwanda. Ntabwo FPR Inkotanyi ishobora gucamo Abanyarwanda ibice byaba bitandukanye cyane n'imiterere yayo n'icyatumye ijyaho, icyatumye ishingwa. Mary rero rwose ni ibyo avuga ni inzozi, ni ibyo arota ariko si ukuri namba. Abahutu bose bagize uruhare mu gufasha abatutsi, mu kubahisha, mu kuhangana n'ingengabitekerezo ya genocide, bahabwa agaciro n'icyubahiro kijyanye n'ubwo butwari bagize. Nari maze kubivuga mu kanya. Duhereye no ku muryango Ibuka. Umuryango Ibuka washyizeho gahunda kuva kera yo gushaka abantu bitwa indakemwa. Aba bitwa indakemwa ni abari muri icyo cyiciro cy'abafashije abatutsi, bakabahisha mu buryo bwose, bakabarengera. None urwo rutonde rugashingirwaho mu kubyibuka, mu kubazirikana, mu kubahesha agaciro no kugaragaza ibyo bikorwa by'indashyikirwa. Kandi icya kabiri namubwira nuko ibikorwa by'indashyikirwa byakozwe n'aba bantu bahishe abatutsi muri genocide ubumwe n'ubwiyunge tubishingiraho, kugira ngo twongere twumvikanishe impamvu abanyarwanda dusangiye igihugu, dusangiye umuco, dusangiye byose, ko tugomba kubana. Ntabwo Leta y'u Rwanda nta rwego na rumwe rwo muri iki gihugu rwigisha ivangura n'amacakubiri. Nsoza, ikigaragara nuko iyo tuza kuba twaragize amahirwe tukagira abantu benshi bagira ubumuntu, bagira ubutwari, amahirwe yo kugira abarokotse benshi, icyo nicyo twagombye kuba twarifuje twaranabonye. Ariko abakeya bagize ubwo butwari budasanzwe rwose, yaba Leta, yaba imiryango y'abacitse ku icumu n'abanyarwanda muri rusange, ibikorwa byabo bihabwa agaciro n'uburemere ubutwari bwabo bukwiye guhabwa.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Turi mu kiganiro muri Sanga, kandi turi hamwe n'umutumire wacu Jean Damascene Bizimana, akaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide SNLG. Ikibazo tugezeho ni cy'ubitwa Marc Matabaro, ugira ati kuki habaho kuvuguruzanya ku mibare y'abatutsi baguye muri Genocide. Aragira ati iyo ufashe imibare ya Minaloc ya SNLG n'ibyanditse ku nzibutso, umuntu asanga bihabanye cyane. Atese biterwa n'iki? Ati dukurikije imibare twashoboye kubona dufitiye n'ibimenyetso, ati igiteranyo cy'imibiri ivugwa ko iri mu nzibutso ati hari inzibutso nyinshi tutashoboye kubonera imibare, ati ni miliyoni imwe n'ibihumbi 650,784. Ati ese ko havugwa ko harukotse abatutsi hafi 300,000. Ati ese Jean Damascene Bizimana yaduha ibisobanuro byimbitse ko tubona bisa nkaho abatutsi bari batuye u Rwanda mbere ya 1994 bagera kuri miliyoni 2 dukurikije imibare iri ku nzibutso, kandi bikaba bihabanye cyane n'imibare itangwa na leta ubwayo. Uwo Marc Matabaro mwamusubiza iki?
Iyo ikibazo aza kuba yakivuze mu magambo wenda nari kucyumva neza, kugira ngo mbanze menye niba Marc Matabaro yemera yuko abatutsi bose bo mu Rwanda bari barutuye mu mwaka w'1994, niba yemera ko leta yariho yagize umugambi wo kubica bose kandi ikabishyira mu bikorwa, abarukutse bakaba ari abagize amahirwe yo kwitababonye cyangwa se hari abahutu bakiya babahishe. Niba yemera icyo ngicyo, ubwabyo jyewe nta kibazo nagirana nawe muri iyi mitekerereze, byaba ari ukuri rwose kwambaye ubusa. Ariko reka ngerageze kwinjira mu by'abaza bindi. Aho avuga ko hari imibare ngo ya CNRG itandukanye n'iya Minaroc, sinzi aho avana ibi ngibi yemeza. Nta mibare CNRG na Minaroc bitemeranyaho, ntayo. Yewe nta nubwo CNRG dukora ubushakashatsi bwinshi, tunatangaza buri ku mugaragaro, buri no kuri website ya CNRG, nta bushakashatsi bwihariye CNRG yigeze ikora ku mibare ijyanye n'abatutsi bishwe muri genocide, ari cyo kigamijwe gusa. Ntaho azabona iyo nyigo, ntaho azabona ubwo bushakashatsi bwa CNRG bwemeza ngo hishwe abatutsi umubare uyu n'uyu. CNRG yemeranya na Minaroc, ku bushakashatsi Minaroc yakoresheje mu mwaka wa 2002, bwamaze imyaka 2 mu by'ukuri butangazwa 2004, aho igaragaza umubare icyo gihe w'abashoboye kumenyekana. N'abashoboye kumenyekana icyo gihe ntabwo bivuze abatutsi bose bishwe. Minaroc yakoze ubushakashatsi ikora anketi ahantu hatandukanye mu giturage, abantu bagenda bavuga amazina yabo bibuka, abo bibuka bishwe. Ntabwo rero dushobora kuvuga ko ubwo bushakashatsi bwabaye ndakuka, ko bwagaragaje umubare ndakuka. Ni umubare washoboye kumenyekana, amazina, imyaka abantu bari bafite icyo gihe, igihe byakorwaga muri 2002. Icyo ni kimwe. Ariko icyo nanamubwira uyu Marc Matabaro niba akurikira, azamenye ko azanashake hari n'ubundi bushakashatsi bwari bwarakozwe mu mwaka w'1996. Ni yari Minisiteri y'Amashuri Makuru ndetse n'ubushakashatsi, nayo yari yagaragaje umubare w'abantu w'abatutsi bishwe bakaba miliyoni 1,300,000. Icyo byerekana, iyo mibare yose iyo yihuje irerekana ko mu Rwanda iryo ni ihame, niko kuri, niko bimeze. N'uwashaka kubihakana wese yabayigiza nkana simona n'ibimenyetso bindi yazanaho yabikura, ko mu Rwanda muri genocide yakorewe abatutsi 1994 abatutsi bishwe umubare dushobora kuvuga ku buryo tutabushidikanyaho ni abantu barenga miliyoni. Ariko kuvuga ngo ni miliyoni imwe n'abantu aba naba, icyo kiragoye, kubera yuko hari n'abadushobora kutamenya kubera imiryango yazimye burundu, n'imisozi yazimye burundu, ku buryo n'abatanga amakuru ntabahari. Abagombye kuyatanga n'ababishe, bamwe baratanga abandi ntibabivuge, ariko ugasanga imisozi yarazimye ahantu hatandukanye mu gihugu hose. Abatutsi rero barenga miliyoni, iryo ni ihame, niko bimeze. Nta ushaka kubihakana byaba ari ukugiza nkana, kandi ugiza nkana abazi ukuri kose. Ikindi kimenyetso shingiro kigaragaza nanone ko abatutsi bishwe barenga miliyoni, kandi uwo mubare nawo si mutoya, nuko iyo tugiye mu mibare yatanzwe n'inkiko gacaca. Inkiko gacaca muzi ko zakoze mu gihe cy'imyaka 10 kuva muri 2002 kugeza 2012 zifunga mu kwezi kwa gatandatu. Imibare y'imanza zacuwe n'inkiko gacaca yagaragaje ko imanza zose ni miliyoni 1,958,000 na 634. Nukuvuga ko abantu bakabakaba miliyoni 2 bagize uruhare muri genocide, byaba uruhare mu kwica, uruhare mu gusahura, uruhare mu gufata ku ngufu, gusamanya ku ngufu abakobwa n'abagore batutsikazi. Nukuvuga ibyaha bya genocide abo byahamye hafi miliyoni 2 z'abantu. None se miliyoni 2 z'abantu twavuga yuko zisha ubusa cyangwa zisha abantu 100,200 bonyine? Iki nacyo ni ikigereranyo abantu baba badakwiye kwirengagiza. Icyo nsorezaho rero, iki kibazo cy'imibare kitagomba no kutuvuna cyane, nuko genocide ntabwo igaragazwa n'ubwinshi cyangwa ubuke bw'umubare. Genocide igaragazwa na wa mugambi wo kwica abantu bose cyangwa igice cyabo bazizwa ubwoko bwabo. Niko byagenze abatutsi, wa mugambi wo kubica babahuru ubwoko bwabo warateguwe, leta ubishyira mu bikorwa. Niba Marika Matabara bihakana, azasome neza ibyaha Jean Kambanda yemeye arusha. Kambanda niwe wari uyoboye guverinoma y'abicanyi. Niba rero wabyiyemerera, simbona impamvu Matabara we yabigiraho ikibazo. Ku nzibutso, imibare iri ku nzibutso ni imibare myinshi koko. Hari inzibutso tuzi neza umubare w'abantu bazirimo, bitewe n'uko mbere yo kubica bari babaruhe. Hari aho bagendaga bababarura bababeshya yuko ari ukugira ngo babone uburyo bwo kubaha bo kubashakira ibiribwa n'amazi. Tuvuge nk'ubwicanyi bwabereye ikaduha barababaruye, ubwicanyi bwabereye ahitwa kuri Paruwasi Gatulika ya Karama yahoze iri muri Komine Runyinya muri Perefegitura ya Butare, ubu ngubu ni mu Karere ka Huye. Abonaho barababaruye, tuzi umubare wabo. Hari n'ahandi umubare abantu bagereranya abari bahahungiye, abari bashoboye kuhagera mu gihe babicaga. Iyo mibare rero yo ku nzibutso hari iza ari ikigereranyo, ariko hari n'iza ari nyakuri koko. Uko bigaragara ni abantu barenga miliyoni nakomeje kubitsimbararaho. Nsohoza ku iki kintu, Mariko Matabaro ntiyirengagize ko leta iteka, leta y'u Rwanda kuva kuri leta ya Parimehutu ndetse na leta ya MLND iteka bagabanyaga umubare nyawo w'abatutsi. Yewe n'ibarura ryakozwe muri 1991 banze kugaragaza umubare nyawo w'abatutsi kubera politiki yariho yo kubima amashuri no kubima akazi. Iyo byagaragaraga ko umubare ari muremure bagombaga kuzamura, kuko leta yari yarashyizeho ko itazigera ishyira abana b'abatutsi barenga 10% mu mashuri. Ngira ngo Venuste murabizi mu kitwaga politika y'équilibre ethnique régionale. Hari n'abarimu ba kaminuza banditse babisobanura, barimo inyandiko nk'iyo Professor Lorian Uwizeyimana wigishaga Inyakinama yanditse asobanura ko équilibre ethnique mu bana b'abatutsi ari ngombwa, ndetse akanerekana ko ngo bana b'abatutsi ari benshi cyane mu mashuri ko bakwiye kugabanywa. Leta rero yakoze ibishoboka byose kugira ngo idatangaza umubare nyakuri w'abatutsi igamije kubima amashuri no kubima akazi. Hari n'abatutsi kugira ngo bashobore kwirwanaho, bashobore kubona ishuri, bagiye bashakisha indangamuntu z'abahutu, igikoro icyo bise kwihutura. Ibyo nabyo murabizi, ntabwo nta munyarwanda utarabibonye. Hari n'inyandiko dufite CNR ifite muri za prefecture zose abatutsi bahinduraga, abashoboraga guhindura ubwoko leta ikabimenya, barabubamburaga bakabambura ubwoko bw'abahutu bihaye bakanabihanirwa n'akazi bari babonye bakakabavanaho. N'umukozi w'umuhutu wabafashije kubona icyo cyangombwa akabihanirwa. Ndibuka nko muri Komine Rusatira wari ushinzwe rosansuma mu myaka 72, Burgumestre Esdron Nyawena yaramwirukanye kubera yuko yahinduriye umuntu ubwoko agamije kwishakira akazi gusa. Ibyo rero nabyo ntitukabyirengagize. Kandi muri genocide abo bose abatutsi baba bari baruye barabonye indangamuntu z'abahutu. Yewe na wa mubare munini urengaho w'abatutsi batari baratangajwe mu ibaruramari ryakorwaga na leta, abo bose barishwe kandi bari nabonye izo ndangamuntu z'abahutu. Ibyo rero nabyo ni indi ngingo, ni ikindi cyemezo kigaragaza ko umubare w'abatutsi bishwe mu Rwanda ari munini cyane, nabyo atari ikintu tugomba kwirengagiza na rimwe.
Ikindi kibazo cyanditswe n'ukurikira Ijwi rya Amerika agira ati: mukomere, nitwa Mugabo w'Indekwe Robert, nkaba mpagarariye umuryango wa Jambo ASBL ukorera mu Bubiligi. Ati: mfite ibibazo bibiri mwambariza Jean Damascene Bizimana. Icya mbere, atese ko Jambo ASBL yemera byimazeyo genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ikaba inarwanya umuntu wese uvuga yuko iyo genocide itabaye. Kuki umuryango wa CNLG ubwira abanyarwanda yuko jambo ari abanzi b'abacikacumu ba genocide yakorewe abatutsi? Ikibazo cya kabiri ndabishyira hamwe nk'uko yabikoze. Ikibazo cya kabiri rero ati, ese nk'inzira karengane ziciwe nk'ikibeho mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1995 mu bwicanyi budahuye na genocide yakorewe abatutsi, ese CNLG yaba ifite ibikorwa cyangwa se ishami rikurikirana abana b'impfubyi babikomokaho? Ati, niba ibyo bidahari, ese CNLG yaba ifite izihe ngamba mu gufasha izo mpfubyi?
Ubundi nta mpaka nagombye no kuba njyana n'abantu bo muri jambo SBL mu Bubiligi, kubera yuko nubwo yitwaza ko ngo jambo SBL yemera byimazeyo genocide yakorewe abatutsi, arabikora nk'urwitwazo, ariko mu by'ukuri mu mikorere ya jambo, mu nyandiko zabo, mu nama mbwirwaruhame bakoresha mu Bubiligi n'ahandi, ibikorwa byabo byose ahubwo biganisha mu gupfobya genocide yakorewe abatutsi. Bayipfobya bate? Kuvuga ngo baremera mu magambo ariko bagakora ibikorwa biyipfobya binayihakana, niho gupfobya kwabo kuri. Kuko itegeko ry'ingengabitekerezo ya genocide ni bifitanye isano nayo mu ngingo nababwiye ya kane, riteganya ko igikorwa cyose cyo kugoreka ukuri kuri genocide yakorewe abatutsi ugamije kuyobya rubanda ari kimwe mu bigize mu biranga ingengabitekerezo ya genocide. Iryo tegeko rikanongeraho ko kwemeza ko mu Rwanda habayeho genocide ebyiri nabyo biri mu biranga ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe abatutsi. Ibyo rero byose birahanirwa, kandi ibyo bibiri maze kubabwira, haba ibikorwa n'amagambo yo kugoreka ukuri kuri genocide yakorewe abatutsi hagamijwe kuyobya abantu, icyo jambo iragikora, ni nako kazi kayo, nikikora umunsi ku munsi. Haba kwemeza ko mu Rwanda habayeho genocide ebyiri nabyo nibyo bakora umunsi ku munsi, nibyo bandika website yabyo, nibyo birunzeho, nibyo bakwiza kuri Twitter n'ahandi hose. Abantu nkabo rero birengagiza ukuri bakuzi, ahubwo bagamije kugupfobya, bagamije kukwiza ikinyoma, bagamije kugoreka amateka. Ubundi ntabwo twebwe tujya impaka nabo, kuko ni ukwigiza nkana. Twe tuganira n'abantu bafite ibitekerezo bizima, ntabwo twaganira n'abafite ibitekerezo bisenya, ntabwo twaganira n'abafite ibitekerezo bikwiza urwango. Yewe jambo inajya kure, tubona binababaje, bakwiye kubitekerezaho neza niba bumva bakwiye guhinduka. Kuko abenshi muri bo usanga bakomoka ku babyeyi bakoze genocide, bari mu bayiteguye bakayikurikiranwaho, yewe icyaha kikabahama mu nkiko, haba inkiko urukiko mpuzamahanga rwarusha, haba n'inkiko z'u Rwanda, harimo n'inkiko gacaca. Icyo kintu cyo gutsimbarara kujya kurengera ibyaha byakozwe n'ababyeyi cyangwa ibyaha byakozwe na bene wabo igihe bo nta ruhare babifitemo ni ikintu kibi cyane. Kuko kujya kurengera icyaha cy'umuntu mufitanye isano, kandi noneho icyaha ndengakamere urajya kwishyira ku mutwe icyaha gifite uburemere nk'ubwa genocide, kubera iyihe mpamvu, kugira ngo bizakugeze ku cyo uzagarukire hehe? Ni ikintu kibabaje rero kubona bikorwa n'urubyiruko, ariko amahirwe ni uko urubyiruko rwinshi rw'u Rwanda rwinshi cyane barenze ibyo bintu by'amacakubiri, barenze ivangura, barenze urwango, barareba umurongo umwe, barareba ubuyobozi bubabanisha, ubuyobozi bubaganisha ku iterambere, bubaganisha kubaka igihugu, nta n'umwe usigaye inyuma. Ku bijyanye rero na kibeho, uwo muntu wa jambo namurangira na reference azashake, hari anketi mpuzamahanga yakozwe n'itsinda ry'impuguke mpuzamahanga zashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1995 ku bijyanye n'intambara yabereye mu nkambi ya Kibeho. Iyo raporo yagaragaje yuko nta ruhare na rutoya leta y'u Rwanda yigeze igira, leta y'u Rwanda n'ingabo zayo bigeze bagira mu baturage biciwe baguye ikibeho kwa ahubwo abasirikare bahoze ari aba leta bakoze na genocide bafatanyije n'interahamwe n'abayobozi b'interahamwe n'impuzamugambi aribo bafashe abo baturage bunyago noneho inkambi ya kibeho bayihindura inkambi ya gisirikare babuza abasivile gusohoka bakajya barasa ku basirikare ba leta biba ngombwa ko abasirikare ba leta bitabara iyo rero habayeho igikorwa cyo kwitabara abakiguyemo barabiza abiza amategeko mpuzamahanga ni dommage collateral ntibidaba na rimwe crime de guerre ibi azasome neza iyi raporo mubwiye byaragaragajwe na raporo y'umuryango w'abibumbye kandi ikemura icyo kibazo ku buryo budasubirwaho
aravuga abana b'impfubyi barukokeye ikibeho nabo murabafasha
icyo kibazo nagishubije kare bose mvuga ko abana bose b'abanyarwanda ubu nta nubwo bakiri abana n'abasore n'inkumi bafite imyaka 26 abo ntitubafata nk'abana n'urubyiruko ariko abana bose b'abanyarwanda bose bari mu cyiciro cy'ubudehe cyerekana yuko batishoboye ko bakeneye ubufasha bose barabuhabwa mu buryo bungana kandi bukwiye butarobanura
reka turangirize ku kibazo cy'uwitwa Utemba Mata Abijuru Daniela ukomoka mu gihugu cya Suède kandi akaba umucikacumu aravuga ati mbariza Jean Damascene Bizimana uko abona ubwiyunge mu bana b'u Rwanda ati umumbarize kandi uko yihanganisha umuryango w'abacikacumu babuze umwe muri bo Kizito Mihigo
ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nizo nzozi zanjye za buri munsi ni nacyo kintu nitangira amasaha 24 kuri 24 ubumwe n'ubwiyunge rero bw'abanyarwanda bumaze no gutera intambwe ishimishije kandi nini ikomeye cyane ni naryo pfundo buri munyarwanda wese ushyira mu gaciro kwe gukomeza gushimangira no gushyigikira nta yandi mahitamo dufite nayo kubumwe ni nacyo nyakuba perezida wa Repubulika Paul Kagame atwibutsa kenshi anaduhaho ubutumwa iteka ryose iyo aganira n'abanyarwanda ibyo rero bisaba ibintu byinshi kimwe muri byo nuko utagore kukuri kw'amateka kuko u Rwanda ni igihugu cyabayemo genocide ni ikintu kibi cyane sinzi niyo mpamvu inabujwe izina kuburyo byabaye ngombwa ko dufata iryo jambo mpuzamahanga jambo genocide ritabaga no mu muco nyarwanda ritabaga mu kiboneza mvugo nyarwanda kuko kubaho kubona leta yagombye kurengera abanyarwanda bose yarahisemo gufata bamwe igafata abatutsi bose ikabica ibahora icyo kintu gusa ayo mateka tugomba guhora tuyavuga tugomba guhora tuyagaragaza tugomba kugira kuyigiraho kugira ngo iyo leta aho yagejeje u Rwanda duhore tuhazirikana bityo tunazirikane ko aho leta nziza imaze kugeza igihugu icyubaka yubaka ubunyarwanda bwa twese ko tugomba kuhashimangira no kuhashyigikira mu buryo bwose bushoboka icyo nicyo nahamagarira buri munyarwanda wese aho yaba ari hose ndetse n'inshuti z'u Rwanda simfite icyo mvuga ku rupfu rwa Kizito ubwe yahisemo kwiyambura ubuzima ariyahura iyo umuntu yiyahuye simbona comments ngomba giye kubikoraho cyangwa n'uwari we wese nuko umuntu aba yapfuye niwe wagombye kubyisobanurira naho kuvuga ngo twihanganishe abacitse ku icumu nta muryango nzi w'abacitse ku icumu Kizito yarahagarariye yiyahuye ku giti cye nk'umuntu nk'uko ubuzima bwarubwe
ikiganiro muri Sanga twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano kirangiriye Jean Damascene Bizimana umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG ndagushimiye cyane ku bw'uyu mwanya uhagije wahaye Ijwi rya Amerika n'abanywanyi banyu
ndabashimiye nanjye kandi ndifuriza abatwumva ndetse n'abagiye babaza ibibazo ndabifuriza guhinduka no kuyoboka leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ikunda buri munyarwanda wese aho ari hose mugira amahoro murakoze
ndagushimiye kandi ndabashimiye namwe mwese mwabajije ibibazo hari n'abatashoboye kubyohereza kandi nisegure kubo tutabarije kandi babyohereje na kagaruka mbashimiye mwese aho muri hose mumva Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana